bulijjo ne mutabani wazibala baetowerwa bengeru ddiri nabeekya muli bambatumidde ndisebuguzi nga bulijjo ne muzukulu wa namuguzi bentukirwa dda neetaaya nabekasagga mbatumidde ndi wampologoma sesula n'erinnyo liwulidde bammanga b'ennyonya banzala banange mwebali mwayamba siyalisubiddwa amakulagano olw'ebigambo by'enzimbi ensi nga njagala nnyo mutegeere ebinajyo n'ensi yaffe bwe nditookiika mmulise mufune ekitangaala nga nsongera ddala wavalenya tukooye n'entala ezitaliggwa fa baganda twamatira ku lwa museveni olwali wano ndowooza n'engulu bategedde kyekiyitibwa olutalo kibi n'abaganda abaagamba njoka lyadde akaddadda ab'engulu kye baatukola baki baakoze ekyatukolwa bwatuntuza banno kati manya ekiseera kyo kirituuka olikabira nga bunyiza ensi eno gy'olaba teweneena nkola ekyanzaaza nantaganjula ebyakyama nyegena ebiwundu biwone kubanzi janja bansi yange bwe ndi muyimbi kanyimbe nantaganjula ebyakyama nyegena ebiwundu biwone kubanzi janja bansi yange bwe ntunulira Uganda eno n'endowooza be yabeeranga eryali ekkula lya Afirika wamma neefuna ekyekango buli lwendaba entalo wano neebuuza kyetwaba ki bannayuganda okwetta ffekka ffe twaba kyabatatiisa ne be batuyita abaafrika ebizimbe betuzimba betukuba olw'ensanvu mu omwenda mwalulaba ebibuga bimeka ebyakubibwa abaakuba Masaka ekyewaffe mazima Masaka ataakiraba ne bakiseseggula okuggwawo oyo gwa nabaki gwe baakweza ekigendererwa kyatubula abanoonuza okwekyanga kiggwerule genda eri wamma binaayisa akwatirawo ate ne binaayisa olwatuula ku ntebe neewoomerera tebinaayisa musajja mbi wamma muwanga gwe tumanyi beekolanga obusolosolo nga tetumanyi kigendererwa kozi banoonya obotadde atuzinyisa oluguja ate basawo akalulu kigumaaza n'abalonzi zitwagaana aka akalulu twakakuba omutava akalungi konna olwo obota akajjadde tibaba bannayuganda akwevaamu n'abalufiiramu bangi nnyo na guno gujo atiruggwanga tulituusaawo abaganda bange okulwana entalo ezitaliggwa nga n'ebyatulwanya mu nsangi ziri byendaba kati neewuunya tulituusaawo abaganda bange okulwana entalo ezitaliggwa nga n'ebyatulwanya mu myaka giri byendaba kati neewuunya baddewo kale naye ono omuganda waakuggwaawo olutalo ne bwe lutandikira erudda eri amaalira awana awangudde baganda tufa lwakuba nti tuyamba olutalo lutere luggwe mangu gwate oluba luli mu nju ffe n'ekyokukola kyatubula naye ekisinga okutunyiza be bantu betwayamba baali tuyambe betwayamba batuyita kondomu weewuunye n'ali mwatudde omukulu oyo kamuleka agira yeetaaya naye ekiseera kye kirituuka lwalimanya kye yakola kibi n'ali mwatudde omukulu ono kamuleka agira yeetaaya naye ekiseera kye kirituuka lwalivunaanibwa okufuma atyo obwerabize ekikulu nnyo abantu abaakuyamba mu kwewaayo kale obagumu otya ekivumo ekyo nga ne kabaka mwagendedde yagala ndagula eggwanga lino kyentalo si zaakuggwa wano olw'obujja n'effutu ebiri wano tujja kulwana nga bulijjo bino si byogera mpangaale byogera lwakwewaayo n'abaliddawo baligamba tiyali alwanirira nsi oyo
Kitaro nyo baganda bange Tuko ina nchale zitaligwa Kumera tuwanya musani zili Vienda wakati neunya Tulitusawa baganda bange Okurane nchale zitaligwa Ngalevya tuwanya mumiaka jiri Vienda wakati neunya
Se tabu wano kwe kuroza nti wamu wabi no sengu kireru deno mburo no funo kwe zimba dababole kawo enteza o kwe alirunze entezezo kati olimo kampala wekonga mechikopo chama toche gomba so singo wadeye wamweka no kula kula nyevye wamwe walira vye mumiake na ngane wamwe wegombwa Ono kampala basikiriza Chali chalonge vye wa mwe Peba nasoro kukole nyo Checha chifura chachiri gati Eno walizenga yo vaigirize Aba madiguli aba kukupa Aba tasoma nemurunde nte Ndaba na matageta kwa Aba ganda atuali achika mbuze Uli kwetu yamba yefura Negwetu yambe konte atuke Afuko runa vewe unye Okuva kumute salava yo Uli kwetu yamba yefura Negwetu yambe konte atuke Afuko runa vewe unye Vyatu korobote muavirava Ngatu alafuva na nyatuke Netu mwano muganda muase Dabate watu fukiroru mbulege Twali atika mbuze Uli kwetu yamba yefura Negwetu yambe konte atuke Afuko runa vewe unye Ebyali ruwero muavirava Baruta maguzi bagenda chokabo tunulire byadira bafira bwe magabalwana ebyali ruwero mwabiraba baruta maguzi bagenda chokabo tunulire byadira bafira bwe magabalwana batulwangi sentalo wano olutalo olugwa bekwa baita baliabe wabwe fetukomba bintu mwabalwana emirimu emisava gye bakola Kubegwa kwera ofisi, laba itabali ave wawe Tuhulwe mbili mubana sangwa Tuwaya gara federo bagana Nema irakenda bakeza Mbune kampala talimu buganda Choke jogoli ava nuli asuka Tuwaya gara federo bagana Dinyo noti ya jevareta Kabako moronde rakati chiro Chintwe chitalimu nono za fe Kitaro nyo baganda bange Tuko ene ntare zitalikwa Kubebya tuwanya mumiaka jiri Vienda wakati neunya Tulitusawa baganda bange Okurwane ntare zitalikwa Ganebya tuwanya musandi ziri Vienda wakati neunya Kira buganda weyali Kati tunaba kwegata Twali tutere dendende Nemirembe munsi yafe Na yeka naluzala weyava Kwe kutugata nabatatisa Nechari gude wonte tutese Bagaranta lukwerwanya Ato muntu omukyamu wakabi Azima kunyiso wegasi Nechintu chama nyidala chicho Era kifunga na chefunze Etaka bali gabana bwe bagaba Jovera nti lya jjajjaabwe lyatuterekerwa bajjajjaffe Abaganda tulabye ebyewuunyo Bali gavana bwe bagaba Jovera nti lya jjajjaabwe lyatuterekerwa bajjajjaffe Na n'erya Kabaka mwe ligendedde Kitalo nnyo baganda bange Tukoyene ntale zitalipwa Kubebya tulwanya musanzi Vyenda wakati neunya Tulitusawa baganda bange Okurwane ntale zitalikwa Ganebya tulwanya mumiaka jiri Vyenda wakati neunya Ya janga tanda faya antuza Elaya mbulira vingi nyo Tiaba kuira balipuno Baja kunya gensi ya mwe Nange benkuze nchitegete Nera vide kona gangi Ngaba kuira balipuno Baja kunya gensi ya fe Bano baka lekeza baja kuno Nemo kazi weza viti Katio mwana kwebazara Kulira iti wana banja Ako kakodio kagendiri Baka lekeza baja kuno Kwe wali itemi akana Baja kunya gensi ya fe Baganda vama diguli wanotoko Bano nyamiri moti jira vika Anja vajiga baba igumuze Bajiwa wanyine songote Binosi vyogera mpangare Vyogera lwakwe wayo Na valida o valigamba Tialialu aneni dansi yoyo Binosi vyogera mpangare Vyogera lwakwe wayo Na valida o valigamba Tialialu aneni dansi yoyo Chitaro nyo waganda wange Tuko ene talenzi kalikuwa Kubeli atulwanya musamizi Venda wakati neunya Tulitusa wa waganda wange Okuwane talenzi kalikuwa Kanebi atulwanya musamizi Venda wakati neunya Mariri za tengende Awaganda ambasawa kwe gata Tukura kura nyensi ya fe Ede wonga vya veranga Gambariri za tengende Awaganda ambasawa kwe gata Tuluwa nilirensi ya fe Okubanga buwesani de Abange tuagala federo kuba Tuanobu yinza musi ya fe Tulavirira kabaka wa fe Okubanga buwasani de Abaganda tuagala federo kuba Wanobu yinza musi ya fe Tukula kula nyensi ya fe Ede wonga vya veranga Ai katonda wabajaja fe We wachibuko mumbari Natambuliranga mubire Wagenderera chokwe kweka Uwaba kusobi wabajaja fe Pavari wote tuategira Tutire mu katonda wa fe Na etu limona kwetala wanga Genze masakeche wa fe Hiru avengeje vanzala Mama nanyonga mubala vili Sesi vandeje sazalwa Abange genze masakeche wa fe Hiru avengeje vanzala Tata zivala va mubala vili Sesi vandeje sazalwa Mikuano genze masakeche wa fe Hiru avengeje vanzala Mama nanyonga mubala vili Sesi vandeje sazalwa Mikuano genze masakeche wa fe Hiru avengeje Je vanzala tata zivala vamubala vili sesi vanze jesa zalwa.